again for my door. They came again to for my door. They came again for my door.
Pour ¡Gracias! mimi sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pesi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Tulisema unataka gari na nimekubali kwenye kazi mimi. Tule mbegu na ugali, kesho tutapata kipenzi nivumili. Kinitema itakuwa na tari, tanipa na jali kitenzi nivumili. Tumetoka mbali mazoea na ushakwa maua.
Sama zakale, oh, sangulo mapepe kale.
Kizamani, kutoa kadi na maua. Wanataka mani, ukilipa unakwarua. Fundi kitandani, soma guvu kujikamua. Unafika ndani, ujatoa masa unachanua. Wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji akia Mungu wapati. Mapenzi ya video hata kutoa kamasi, eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi. Piga chambo geto kuno na deto che na kapeto manje ina mobeto.
Izo ni sama za kale, sangulo mapepe kale.
Bolingondo molo
silipendwa,
wanga chipolo polo
silipendwa,
amani ya kandoro
silipendwa,
simba wa morogoro
silipendwa.
Tani spati shikari kuru kabisa
silipendwa,
hivi yupa BMB dogo latifa
silipendwa,
babu tale wapi baka misifa
silipendwa,
squeezy party ya tuenda kikibisa
silipendwa,
mpira na pele
silipendwa,
tanu na nyerere
silipendwa,
achangedere heshima ba eti lazimishe aye kukata sabu nikicherema
silipendwa
mabanda ya sinema
silipendwa
ikumba na mlema
silipendwa
Diamond na wema
silipendwa hizo ni zama za kale
za zamani
Istanbulo mepepeka
mekaleo
magina sogirogi
silipendwa
chanali analogi
silipendwa
ubiza saibogi
silipendwa
tandame anodi
silipendwa
unani bipungu pigie umeweka botano ule wewe lipe mie umeniona roba tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukale jina unakwenda tisa nywele za kichini
silipendwa
oti za kwa zima tena na beti
silipendwa
bashite kwa jima
hizo ni zama za kama
za zama
sambulo mapepe
kamula
Bachani
silipendwa
Tibi kwa jirani
silipendwa
Akira ifani
silipendwa
Asari haifani
silipendwa
Pia mimi kunichunguza naishi wapi
Silipendwa
Nala chapate kwa maini ya umaka
Silipendwa
Kuto kunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki ah, Bamba mafangala
Silipendwa
Kifanki kajala
Silipendwa
Uyango na jangala
Silipendwa
Lufumu kandala
Silipendwa
Cheni Tupiane tunguli kisa pesa za mbongo Musimu wa makufuli Bongo mani yondo
Silipendwa
Sikinde msondo
Silipendwa
Magari ya udongo
Silipendwa
Abu waloi yondo
Silipendwa
Izo ni sama za kazi nivu mwaga sana Sambulo mapepe kale Tivisa kichoko
Silipendwa
Wakina mani doja
Silipendwa
Kina iogo
Silipendwa
Kina tukogo
Silipendwa
Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogo papo kubawa Suena Nitampata wapi
Silipendwa
Suena Wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Didi amini dada
Silipendwa
Niuno ya ichi baba
Silipendwa
Domo cha ijabu
Silipendwa
Ichezo ya kibaba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya Hizi zama za Magufuli siza nyakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Silipendwa
Fika tuni vya madenge baba ubaya
Silipendwa
Wago mchungu Mr. Bini Wakibambo Wale wasamiaji wa Melini Wase wa hambo Ibiyo kwa Benjamini Wa mambo jambo Wabete na muaporini Ndamjela jela
Silipendwa
Kidali kongolela
Silipendwa
Masi nazembwela
Silipendwa
Jumane chana pela
Silipendwa
Izo ni zama za kale
Zama za zamani
Sambulo mepepe kale Kama ndadasi nunda
Silipendwa
Kalumanzira ndumba
Silipendwa
Kumuza dole kumba
Silipendwa
Johari naka numba
Silipendwa
Yeah. fire, fire. Shawty want $1 million. They make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. She say all her friends, leave me la vida loca. Before me, me my love. Kosio, suku sheka, aya shumeka, yeah, Caroline, save your drama, I don't need it, for it's up for frau, hola, hola, Mr. Lopa, I'm not here to cause wahala, hello, diva, save your drama, you don't need me, you're so for, yeah, you for there for me, you for there, when you find the hunger, yeah. I could die for you, oh, yeah. But you say if you don't get money, I eat your face. Another man picking on my way. I love you, know me. Say if you say make a put one up for fire, 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 fire. I go go up for fire. You know me. Say if you say make a put one like for fire, 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 fire. I go go like for fire.
Give me love, make a love. Give me love, make a love. There's no one above.